siku za songa, za songa kwa sherehu nikosi. Nakula kangoma, yeah yeah. So siri, so siri, ra tupate kidogo. Ni Mungu na muamini, yenu kwangu ni madogo. I'm enjoying, I'm enjoying myself.
Chapati.